Yesu wajya anakusa ngo kutende ku ngoli kukubota bide oba ngo kutorusekerwa amarwa onywa owomenwa anabasigala njaga oba mindi ngebimwe gikubyuse na manyuka kusiride kana bamayirungi ngo gayo rubalu kulinganga rwambuzi oba ruganda ebyo Yesu byonna tabyagala obulimba obubbi wamuno mwenzi bingatubireke kubanga ekiseera kiweddeyo akomo kutwala obo kaboka abatuukiridde nga benenye bibi byabwe era nebalokoka anakusanga kye w'oluganda Yesu oyo Yesu alimu kubajja wenenye leero akomo kutwala obo kaboka abatuukiridde nga benenye bibi byabwe era nebalokoka anakusanga kye w'oluganda Yesu oyo Yesu alimu kubajja wenenye leero He's coming back.
He's coming back. He's coming back. He's coming back. Get ready.
Abaweereza tetukyagala kuwuliriza na kigambo omusumba olutandika okubuulira ffeeno nga tufuluma tetukyagala kusoma bayibuli wamu n'okusaba naye abayimbi apaana amala katika tususe twetwalira waggulu awatali nsimbi awo tetujyamu tunakuweereza bwoyimba ne batakufuuwa sente eyo kyaki tonigiddamu ojja kukatuuti amaaso katunuuliza bawala olufuluma ebweru ng'otandika okukola appointments tusinkane ku kulabu siriki oba enaakulabye kaana kawala olufuna olubutonga akookeegaana ngakaduka mu chachi nebya Yesu akabivaako oluva mu bwenzi ng'olinyaka tutimbose kuweereza ennyimba z'oyimba olinganga ali ku kompetitioni otambula ogoma n'ennyambalo yakyuka kyekiseera abayimbi bannange twenenye akade kempulide kavugaako Yesu ajja abayimbi mbalabula Yesu ajja tukyuke twenenye Yesu ajja
Get ready.
Yo.
He's coming back.
Ndikaza nizibula Bobo wakana suma Jeremiah Abili musatu Ama suma tibachabulira katipatu na chigambo Mwichifoche chigambo Ekanisa ejude lukambo Ekanisa ya Kristo katibajifunde na business Umusumo kusa virasoka na kukusa manzimi Makunganye chimweche kumi omuno ndechi webwayo Nebagule moto kezebei nebavaka nebewana Enjiri jivatumulira katiyo nayo na ya kutora Nokwe wananganyo nyibabazi funde obugari Ama njigabako sasa weno baga gula mumbasa Haba suma Yesu alimu kubajja abasumba Yesu anabasangatya Mukama agenda kutwala abana bantu betulabanga bafala alekewo bana begulumiza mbo bali holy nyo oli yaguze motoke yebei katachabuza ono yavudde mu America kati buli omwe olabanga fala pastor kuba mukyala we kusani na jana abulira oli oluva mu bwenzi nali nyaka tuti mbwase kuweereza pastor kuba mukyala we kusani na jana abulira oli oluva mu bwenzi nali nyaka tuti mbwase kuweereza
Get ready.
Kusabonsonyiwe na rapa sakata rama mama